It's the kids, baby.
I am a future. I am a future.
Nashukuru Mungu kanipa uwezo multi-purpose. Watoto dogo level zenu nyeni pampers. Outfit zangu ziwa fit abas. Si unataka kuwa bill zanas. Yani road patrol stay white majiriwa. Focus bro ndo mana swezi kutawaliwa. Mnaomba sana do ndo mana mnadharauliwa. Na madem zenu phone ndo mana wanabanduliwa.
So give me some ngangama excuse. Wambie majama wali nikute sina mood. So give me sila ikakukosa ikarut. Wambie majama wali nikute sina mood. Pata kidogo shukuru. Hata ukikosa shukuru. Pata kidogo shukuru. Baba rich. I am a future. I am a future. 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 A future.
Trust me, nimewekeza mda wangu. Hamwezi nipoteza laba mtoke na roho yangu. Kuni crush me, so nyinyi laba demu wangu. Share ni yule yule, leo nimebadili kanzu. Nashuta, ulupewa warning speed. Hapa police pale ba, hakuna tatuishe. Si mnajifanya vichaa, muulizeni Chris GK. Msiba kwa jirani, mama uspike.
Ya nini ufie uwezo mwanadamu mwingine. Naiko mbuku udongo kama walivu ingine. Ya nini feel, nikiona chance mwingine. Nikiona limu kidogo na bigger blush mwingine. Pata kidogo shukuru. Hata ukikosa shukuru. Pata kidogo shukuru. Baba bitch. I am a future. I am a future. Kidogo shukuru. Hata ukikosa shukuru. Hata kidogo shukuru.